wote ni waongo, hasa siku hizi wanadanganya watu. Kuja ofisini nitakupatia kazi, kumbe ni uongo. Na hiyo ni hatia, ukishikwa utafungwa.
From here to bottom, wicked and ready just to get some money. Woman don't want a man who have no money, but we get it, boom. That is a little
mwongo si mzuri, ni kama profesa. Profesa musikita eti mimi ni mdosi, nitakupatia pesa.
Yeah,
anawataka kwa mapenzi, na pesa kumbeza bandia. Yeye kweli ni mwongo. Girl, deep down inside, he just thinks you're trash.
Maybe it's a lie too.
He'll dazzle you with money, try to make you act like you. Well, baby girl, you're just headed for a uongo si mzuri, ni kama profesa. Profesa musikita eti mimi ni mdosi, nitakupatia pesa. Na wataka kwa mapenzi, pesa kumbeza bandia. Yeye kweli ni mwongo. Kazini atakupatia pesa, fukoni yenyewe hana.